bietu sala wokola tubikola okusinzira ku vision ideas zetufuna ezili stimulated ya ezikoledwa okuva mu mawulire getuwuliriza echo njagala ochiken ocheke nenyenyo ate ochitegere ate chisem mutima gone mukutegera ko bana baleta olugambo bana baleta kino jukira bakuletira olugambo naye gwaluulide alusitudde alusasanyiza fenna tubabeba mu society olugambo tuluina mukisa gwe guleta luleta bulesi bisirani abantu tumanyo okweyanika twagala nnyo tunyumirwa nnyo okwanika buli kibi olina yanika munne nga lowooza nti jana ko mumwanika ajja kulaga obunafu bwoli naye nga tamanyi nti mu bunafu fenna we tuba mu society tugabana obunafu bwaffe ate tugabana amaanyi gaffe ojja otunulire we wabaawo omuntu eyeepankapanka ennyo nga yeeyita mulungi nnyo ajja kuba mulungi ku ssente z'ayina era yeerage agenda abeere mu mawotere ag'amaanyi agende yeetuseko buli kimu ky'ayagala naye waagwa ku accident ne bamusanga ng'ayiiseyiise emotoka emukonye bagamba ayinamuka identity awo okulaga gy'ava ayinamuka lwakuba takyasobola kweyamba ali ku accident aguddeko ekizibu nga bagamba ye avaawa nyumba yaani gy'avaamu kati obuswavu bwonna by'abadde akola byonna nga yeepankapanka nti ye ali bulungi nnyo yasinga kaakati aguddeko ekizibu banoonya gy'ava nga te bambi nebanoonya gy'ava tebamumanyi tebamumanyi nti si bwe bamuzaala of course bamumanyi ng'omwana ow'omunju naye kusinziira ku bintu by'abadde afunye tebakyamumanyi tebakyamutegeera we batu ne bakwata ne bayoolayoola batutetute batadde mu ddwaliro bagambye bannange wano tulinawo omuntu abadde mu ddwaliro lino kati twakamumalirako miliyoni 5 mwabamumanyi mujje muzisasule omuntu yeewaana ebizibu tebirinamusisinkana amalala gali nnya ebizibu tebirinakola ki tebirinamusisinkana naye ekizibu ekimusisinkana awo lwatandika okutegeera lyetaaga emikwano abamuli okumpi be baliwa lwakuba kati naabo babadde bamuwaana byayina bye bamuwaana obulungi bwe baba tebakyabulaba bakulekera gyewava abanaakufaako abakwagaliza ng'ojja oyiiseyise tebakyakutegeera kati lwojjukira eka olwaki naye obadde otambulira ku mawulire g'amalala mawulire ga kwegulumiza mawulire ga kwanika buli kimu mawulire ga kuvuma mawulire ga kweyiiya ga kutyoboola naye jjukira ensi yeetoloola bwetoloozi tuli mu kiseera agenda nakumala ka audio kange tuli mu kiseera omuntu waakugwako kiifuyiifu awo naakusanga wabbye akasimu kange ate onoogaana otya nakusanga wabbye akasimu nakulabye wabbye naye nga ye agenda kutandikaawo ekintu ajubise ayogera ebigambo bingi nnyo amawulire awo gakyamuke gakyamulabalaba nti bantu batandike kujja batandise kuba ngaotandika kwegayirira bannange mutwale ku poliisi olina kwegayirira kutwala ku poliisi mutwale munsibe munsalire omusango lwaki lwakuba kati olaba ogenda kuvaawo bagenda kutta batwalidde amaanyi mikono gyabwe naye mawulire ng'ate si matuufu nga si matuufu bakusibyeko wabbye naye nga tewabbye ate nno tobeerangako ng'obbye n'owulira waliyo ebikula by'abantu abakugamba nti wabbye naye ng'omuwulira eddoboozi ayina eddoboozi lyayogereramu ayina ekikula kyayogereramu ayina gundi tribe mwava n'olabira ddala nga bwe baba bakusalidde musanga abo nti wabbye tolina kyakkola ate n'okusiba agenda kukusibira bwere katunatika okuyiiyayiiya andi agenda okumpa miliyoni 5 okuwona kino gw'ozeesalira n'ozeesalira weba weesalidde entono ani agenda okumpa miliyoni 5 okuva mu kino nandika okwewozaako nja kusasula bannange musonyiwe sinabba nainabbi kati notandika okutamatama tewakikoze niye olwokuba nga olaba tribe ekwesibyekwo wiyo wetandika okugamba nti ekusalira musango tolina gy'oddangulu wetutuuse wano nno bannange kutambuza mawulire kwonoona birungi kwonoona buli kimu awo wetutuuse n'olabira ddala ng'omwana we yayimba n'agamba system vorongoto nja kumala ka audio kange nga ngamba bwe nti mukama taata tusaba osaasire osonyiwe otuyingizeemu omutima ogwakwagaliza ne byetuwulidde ebituzimba ebyo tubitambuliremu ebitatuzimba osobozese omutima gwaffe n'okutegeera kwaffe n'obwongo bw'okwolesebwa kwaffe okulaba twawule ekibi n'ekirungi twawule amawulire amabi n'amawulire amalungi mu linnya erya Yesu ery'amaanyi wano ku Mindset Media Radio tusabye nga tugamba mukama taata iwatali gwete tumalako. Erinya lya Yesu tukoze tutya? Tusabye. Amina.